hatari na watoto wanaopenda kujigamba. Yeah, ni changamoto kwa vinabo na bajanja mliopo ndani fani. Kaa chini tafakari, kipi tunafanya wakongwe wa zamani. Wakubwa na watoto, wake kwa wakume ndani nyumba, say hello.
Hello.
Mwaza mikono juu na tuimbe kwa furaha kwa pamoja, here we go. Hakuna wakuzuia. HPC, DJP, Sosi B, kinabo tandika zuria. Okay, mpende ya kupendae, mbusu wa kupendae, tapeli achana nae. Chuna buzi, ehe, akitaka vingine mwambie, yo badai. Hey yo, piga makofi, piga makofi, piga makofi, tafadhali. Piga makofi, piga makofi, piga makofi, tafadhali. Big Lawi, piga makofi, yo Kanyigo, piga makofi. JT, piga makofi, na mana piga makofi, tafadhali. Uncle J, piga makofi, Masud Masud, piga makofi. Master T, piga makofi, na mana piga makofi, tafadhali.
Nasema piga makofi, piga makofi, kama wewe, simkolofi. Kwenye pari hakuna uzushi, tunataka watu wacheshi. Tunajilusha kima njonjo, kileta fujo na tupwa selo. Stuka uendapo, tambua wapi ulipo, usije ukapata kichapo. Hii ni fani usete utani, odi siku imelala kichwani. Na wasabahi kimala maskani, na wote waliokuma mtoni. Nisaza kazi, panda jahazi, kama msanii milango ipo wazi. HBC walifunga kazi, J sasa kamwaga ladhi. Kwenye machozi, jasho na damu, singo ni bongo, Dar es Salaam. Wakubwa na watoto, wameipokea kwa nidhamu. Nidelemo na vifinjo, yo piga makofi kama nguvu nazo. Ni simple X, mzee wangano, hakuna noma, mambo mswano.
Yo piga makofi, piga makofi, piga makofi, tafadhali. Piga makofi, piga makofi, piga makofi, tafadhali. Saleh Jabli, piga makofi, Ibon Malim, piga makofi. Yo Kim, piga makofi, na mana piga makofi, tafadhali. DJ Kusaga, piga makofi, Fresh XC, piga makofi, Cool Mosi, piga makofi, na mana piga makofi, tafadhali.
Ukurasa 27, wote mnajua kama fani imela
la.
Nani amesema kama fani haijala
la.
Mbishi mlete kwetu ili akiri ni bala
la.
Nisiwe tu sana, hata mambo mgine wa
wa.
Tunajimuamua, JX and Mr. Za
la.
Mshike mtumba mzuri, cheza na kisasta
la.
Mida ikifika, cheza mchezo kibaba
ba.
Kwenye mrugu meche kinu, siache zana
na.
Mchezo kutofika, sio mzuri jama
ma.
Piga makofi, shangiria ushindi kama
ma.
We mfao metoke meka mingi sana
na.
Jili mina J, aka nyingi sasa
sa.
Nafaa kuitwa baa, sio tena kaka
ka.
Piga makofi, tafadhali. And wave like you don't care. Kwenye pali mezuka kama sari, hakuna mjuba tanletea. Narudi fresh kwenye mstari, Mr. Zagi naendelea. Toka kati hule hadi wakati huu, cherepi na chechelea.
Hey yo, piga makofi, piga makofi, piga makofi, tafadhali. Piga makofi, piga makofi, piga makofi, tafadhali. Ranking, piga makofi, one love, piga makofi. Jordi Linga, piga makofi, na mana piga makofi, tafadhali. Yami Lilanea, piga makofi, DJ Eddy, piga makofi. FBC, piga makofi, na mana piga makofi, tafadhali.